Nikalito dance, aliyese anga fake dance. Left, right. Carito dance,
the
Carito dance, Carito dance.
Yeah.
Left, right.
Carito dance, kia mangi ni mangi. Mwenye kunyoko kamba mwenyengo. Wakwa upa motulo mbawela. Wakona kuivina fiamwe utwela. Masi wamba kamba mama shamba. Tukingisa fila mane wenangovyo. Esikyo wana fila disito alikweta. Nyanganyisa fila mane teka. Carito dance, ki dance yencha. Yama gelo gelo fila niba gai gai. Wakona kuivina neve awi nzikai. Kwa left right ka fila yu na mane ya.
Ni Carito dance, aliyese anga fake dance. Ni Carito dance, aliyese anga fake dance. Tie left, right. Carito dance. Tie left, right.
Hey boy, I see you. One gear, taxi wizi pa mungu. Do yanga music ya gaj, moko beat. Bandi beat, like the music ya gacho. Na wazanga wansi, I see you. Ni mfunga gacha. Kuti 24, is a song.
Carito dance, anga fake dance.
Carito dance,
sky dance ya gacha.
Yeah.
Moko beat.